Luka 12. E kindeno, kane ji osechokore gana gi gana, makoro ginyonore anyona, Yesu nokuongo wuoyo gi jopuonjrene, kowacho nigi niya,
"Beduru motang' ni thop jofarisai, ma en mana wuondruok. Onge gimoro amora mopandi ma ok nong'ere achien, kendo onge wach moro maling'ling' ma ok nofwenyre. Kuom mano, gimoro amora musewacho e mudho, nowinji e lela, bende gimoro amora ma usekuodho ne ji kuonde mopondo, nohul ratiro. Un osiepena, awacho ni kik uluor joma nego mana ringruok kende, to bang'e onge gima rach ma ginyalo medo timo. To adwaro nyisou ng'at monego uluor. Luoruru Nyasaye, nimar en ema en gi teko, ma ka oseneg ng'ato, to onyalo wito e mach mak tho. Adier awachonu ni, luoruru jalo. Oyundi abich donge ing'iewo otonglo ariyo kende. To kata kamano, onge kata achiel kuomgi ma wi Nyasaye nyalo wilgo. To un, kata mana yie wiu duto bende osekwan. Kuom mano, kik ubed maluor, nikech unuloyo winy ndalo mang'eny. Awachonu ni ng'ato ang'ata mohulo e nyim ji ni en ng'ata, Wuod Dhano bende nohul ni en ng'ate e nyim malaika mag Nyasaye. To ng'ato ang'ata mokweda e nyim ji, Wuod Dhano bende nokwede e nyim malaika mag Nyasaye. Ng'ato ang'ata mowacho gimoro marach kuom Wuod Dhano, nowene, to ng'at moyanyo Roho Maler ok nowene. Ka omaku, moteru mondo oyalo e nyim jodong ut lemo, kata e nyim ruodhi, kata e nyim jotelo mamoko, to kik uparru kuom weche maduduoki, kata kuom gima duwachi, nimar Roho Maler nopuonju gima onego wachi e sano."
Ng'at moro mane ni oganda nowacho ni Yesu niya,
"Japuonj, nyiso wadwa mondo opugna mwandu mane wuonwa weyo."
To Yesu nodwoke kapenje ni,
"Omera, ng'amo keta jang'ad bura kata jathek e kindu?"
Eka nomedo wacho ni ji duto niya,
"Beduru motang' mondo uritru kuom gombo duto, nikech mwandu ok nyal miyo ng'ato bed mangima, kata debed ni omeo machal nadi."
Bang' mano Yesu nogoyo nigi ngero niya,
"Ne nitie jamoko moro man gi puodho ma higa moro nochiego cham mathoth. Omiyo nochako paro e chunye ni, 'Ere gima datim? Aonge gi kama anyalo kano e chamba duto.' Eka nowacho ni, 'Ang'eyo gima abiro timo. Abiro muko derena mi ago moko madongo moloyogi mondo akan e chamba kod giga moko duto. Bang'e anawach e chunya ni, an jaawi, nikech asekano gik mathoth moroma kuom higni mang'eny. Koro anyalo yueyo ka achiemo kendo ametho ka amor.' To Nyasaye nowacho ni ng'atno niya, 'In ng'at mofuo, otieno ma kawuono ang' nakaw chunyi. To koro gik misekano go duto biro konyi gang'o?'
Eka Yesu notieko kawacho ni,
"Mano e kaka obet kuom ng'ama choko mwandu ne en owuon, to ok omeo e wang' Nyasaye."
Yesu nowacho ni jopuonjrene niya,
"Mano emomiyo awacho ni kik uparru kuom chiemo maducham mondo ubed mangima, kata kuom lewni madurwaki mondo uumgo dendu, nikech ngima duong' moloyo chiemo, kendo ringruok oloyo law. Par ane uru winy, ok gichuo kodhi, kata ok gika cham. Bende gionge dere kata kuonde keno, to Nyasaye pod pidhogi apidha. Un to donge uberne moloyo winy nyading'eny? Ere ng'ato kuomu ma parruok dimi ndalone medre? Koro ka ok unyal timo kata mana gima tin kamano, to ere gima omiyo uparru kuom weche mamoko? Parieuru kaka ondanyo dongo, ok giti gimoro, bende ok gitwang' lewni ma girwako. To awacho ni kata mana Solomon gi mwandune duto mathothgo ne ok nyal rwakore maber ka ondanyo. To ka Nyasaye nyalo rwako lum aluma manie thim kawuono, to kiny ipudho kendo ibolo e mach. To koro un dorwako maber machal nadi? Yaye, un joma nigi yie matin gi. Kuom mano kik uket paro kuom gik maducham, kata kuom gik madumadhi. Bende kik ubed gi parruok, Nikech gik makamago emogendini duto mae piny chandore kadwaro. Unto, wuonu ong'eyo ni onego yudgi. Kar dwaro gigo, to dwaruru mana ni mondo loch Nyasaye obedie, eka gigo duto nomednu. Kik uluor, un kweth matin ni, nimar wuonu ohero miyo ubedo gi loch kaachiel kode. Lokuru gi uduto pesa mondo upog ne joma odhier, eka ubed gi mwandu mak rum e polo, kuma jakuo ok dhiye, kendo kuma olwenda ok kethe gik moko, nikech kama mwandu ni nitie, eka ma chunyi bede nitie. Ng'wanuru lepu, kendo mokuru techeu mondo ubed moikore. Beduru ka jotich morito ruoth gi modhi e nyasi mar kisera, mondo koduogo mi oduong'o, to giyawne piyo piyo. Mano kaka jotich ma ruoth gi yudo kaneno, kendo oikore, gin johawi. Awachonu adier ni, ruoth gi no nong'wan lepe, kendo nomi gibed piny e mesa, mi omigi chiemo. Kata ka obiro mana odiwuor kata kogwen, moyudo ka giikore, to mano kaka gin johawi. Ng'euru ni kawuono to ng'eyo sama jakuo biro e, to dobed korito ode, motam jakuo turo. Omiyo un bende beduru kuikoru, nikech wuod dhano biro e sama ok ung'eyo ni onyalo biro e.
Petro nopenjo Yesu niya,
Ruoth, wan kendwa emigoyonwa ngero ni, kosigoye ni ji duto.
Eka Ruoth Yesu nowacho niya,
Ere ng'ato kuomu machalo gi jatich mogen kendo mariek, ma ruodhe biro keto mondo orit jotich wetene, kendo opognegi chiemo e kinde mowinjore. Jatich ma ka ruodhe oduogo to yudo katiyo kamano, en jahawi. Adier awachonu ni ruodhe nokete jarit mwandu ne duto. To ka en jatich maparo e chunye ni ruodhe ok biduogo piyo, to onyalo chako goyo jotich wetene, machuo gi mamon, kendo dochiem achiema, mi omethi, kendo omer. To chieng' moro nopo ka ruodhe oduogo e sama ok ong'eyo, mi ruodhe nong'ade sirunde sirunde. Kamano nokume kaachiel gi joma ok oyie kuom Nyasaye. Jatich mong'eyo gima ruodhe dwaro ni mondo otim, to ok tem timo kamano, nochwad malit, to jatich ma ok ong'eyo gima ruodhe dwaro ni mondo otim, mi oboth motimo gima owinjore gi kum, to nochwad mana matin. Ng'at momi gik mang'eny, nodwar kuome gik mang'eny. Adier, ng'at mogen gi gik mang'eny nodwar kuome gik mang'eny moloyo. Ne abiro ni mondo amok mach e piny, to mad aye bed ni osemoke. Nitie sand mibiro sandago, to mano kaka chunya parore nyaka chop ayud sandno. Uparo ni ne abiro mondo akel kwe e piny koso? Oyo, ok asebiro mondo akel kwe, to mana ni mondo akel pogruok. Chakre ndalogi, ji abich ma joot achiel biro pogore, ka ji adek odok konchiel, to ariyo komachielo. Wuowi nopogre gi wuon mare, kendo nyako nopogre gi min. Chi wuowi bende nopogre gi wuon odgi.
Yesu nowacho bende ni ji niya,
Ka uneno boche polo koting'ore yo podho chieng', to uwacho piyo piyo ni, koth biro chwe. Kendo ochwe adier. To bende ka uneno yamb oro kakudho, to uwacho ni, oro biro wuok. Kendo adier, oro wuok. Un muwuondoru awuondagi. Ka ulony kuom rango polo gi piny kamano, mi ung'e gima biro timore, to ang'o mamono ufwenyo tiend gik matimore ndalogi? Marang'o unuwegi ok ung'eyo gima kare monego utim? Ka ng'ato odonjo ni, to onego item matek mondo uwinjru kode kapok uchopo e od bura, nono to oteri e nyim jang'ad bura, mi jang'ad bura diketi e lwet askari, mi askari boli e jel. Awachoni ni koserwaki kanyo, to ok diwuog ngang' kapok ichulo faini duto te.